radio y'ijwi ry'America ivugira Washington DC mu kirundi cy'ikinyarwanda n'umwanya w'ikiganiro agasaro kaburaga umwihari kwa muri sanga ikiganiro mutegurirwa kandi mugizwaho na Venuste Nshimiyimana. Mu mwaka w'1988 umwana w'umuhungu wari ufite imyaka 2 yajyanywe i Burayi afite uburwayi bw'ingingo kubera ko yari afite amaboko magufi. Umwana Bizimana Kamutu François yahawe ababyeyi bamurera mu Bubiligi. Mushiki we Musabu we na Janine yaje mu kiganiro agasaro kaburaga mushakisha. Atuye mu karere ka Gicumbi, murenge wa Rushaki, akagari ka Karurama, mudugudu wa Rumuri.
Amakuru nabonye cyangwa numvise ko mwashakishije umwana, hari umwana twabuze ariko nabigiyemo kenshi numa n'abapadiri numa bajya hanze ariko byaranze. Ubwo sinzi umuntu wambwiye icyo kiganiro ahita ambwira amakuru amanadresi ukuntu nabibasaba, nuko niyo mpamvu rero igeze aha kugira ngo mumfashe.
None umwana wanyu mushakisha mwatandukanye mute?
Umwana wacu dushakisha hari imbere y'intambara.
Yego.
Yabanaga n'ubumuga bw'ingingo, amaboko, umugongo. Nuko bya bindi byo muri Caritas byo muri Kiliziya abazungu baraza baramujyana. Hanyuze imyaka 2 niba atari 3 intambara iratera.
Abo bazungu bamujyanye se ni bande, bitwa bande?
Ibyo byo kubimenya kuko nanjye nari nyiri umwana, ni nanjye furaya papa. Ubwo ni nanjye wenda ugerageza kugira ngo nshakishe abazungu bamujyanye bo, sinakubwira ngo nabamenya. Ariko ahubwo hari data wacu, ba data wacu bize banafite imirimo, nibo babigiyemo bakamwandikira ariko bakaduhisha amakuru. Kwa bakaduha amafoto ngo umuhungu wanyu ariyo. Ndibuka na mama yagiye aho ngaho kwa data wacu bafungura internet ngo baramubwira ngo bodore muhungu wawe, ariko byandi by'abakecuru cyangwa kutiga, natwe itwagize amahirwe yo kwiga, bona ngo natwe tubikurikirane. Bo bakatubwira, bakaduha amafoto ngo dore muhungu wanyu ngo arabasuhuza, ariko tukibaza aradusuhuza se? Na nyandiko na rimwe twari twigeza tubona dusuhuza. Ahubwo tukamenya ko baduhisha amakuru, nabo bamuhisha amakuru, na nubwo ashobora kuba atazi ko n'ababyeyi bo bariho cyangwa abo bavukana, baduhisha amakuru muri maji.
None se ni musaza wawe rero? Yitwa nde?
Yitwa Bizimana Kamuntu. Ariko amakuru baduhaye bo ngabo ba data bacu, iyo ngiyo aho yageze bamwita Francois, ariko nayo mazina yose Bizimana Kamuntu yamwanditseho. Kuko hari igihe nagiye kwa data wacu mbona urwandiko n'ubundi yandikiranaga nabo, handitseho ayo mazina yombi, Bizimana Kamuntu François.
Kuki batabemerera kumenya amakuru ye nimba bo bayazi?
Amakuru ye barayazi, ahubwo ikintu natwe dukeka tukibaza kubera iki bataduha amakuru, kubera iki batanabijyamo kugira ngo umwana agaragare cyangwa amenye ababyeyi be ko bahari. Ikibyinshi inyuma natwe kiratuyobera, ahubwo ibyafasha niba biri bunakunde rwose Imana inabyumve. Nabyirukanseho cyane njya no kwa Musenyeri se mwafashije abandi ko baboneka, twabahamagara ubo ba data bacu bakababwira ngo natwe ngo ntabwo tukivugana nabo, ariko amakuru yose barayazi. Sinzi rero uko bizagenda uwo mwana wacu ngo aboneka. Ariko hari ikibyinshi inyuma twe dukeka ko kubera ko tuvuye mu ntambara bavuganaga nabo, urabona tuvuye mu ntambara ibyabaye bica ubukene ibiki, tugakeka ko hari n'icyo baba bamukuraho uwo mwana wacu.
Ariko se nyina aracyariho?
Papa yarapfuye, mama niwe ukiriho. Mama nta makuru afite, ntacyo azi, atazi nanjye nakabaye mbizi, ariko ntacyo azi.
Umuntu wo mu muryango wari warashoboye kumenya amakuru ya François Bizimana ni se wabo Wereni Icyo Muhangi. Atuye mu mujyi wa Byumba mu karere ka Gicumbi, umurenge wa Byumba, akagari ka Gisuna, umudugudu wa Ruhashya.
Ntako ntari nagize muri periode yabaga mu muryango wari waramwadopse. icyo gihe hari muri family adoptive baduhaga makuru rimwe mu mwaka
yego
amakuru baduhaga nkayageza kuri mama we n'abarumuna we n'abakuruze amaze kwiga arengeje imyaka 18 ngo yagiye kwibana no kuvuga yari amaze kuba donc ajya kwibana aho yagiriye mu buzima rero bwihariye bwe ntabwo yongeye gutanga amakuru kuko nandikiye family adoptive yari yaramwadopse ngo baduha amakuru baravuga ati none ntabwo tukimufite en charge yagiye kwibana agomba kwitangira amakuru akagirana contact direct n'umuryango we ayo ngayo nabashije kumenya yose narayabahaye ariko haje kuzamo iki kimeze nka conflict cyangwa se amakimbirane mu muryango
yego
umuryango we ukeka ko wenda hari amakuru tumenya nituyabasangize akiri mu muryango wari waramwadopse amakuru yose narayabahaga rimwe mu mwaka kuko bayamaga za email yoherezaga iyo famiye narazibahaga amafoto yashiraga ku rubuga akayohereza narayabashiraga tukanabiganiraho nkababwira ni hirya y'ibi ngibi nta yandi makuru arenze aya ngaya afite banga kubyumva noneho nyuma avuye muri iyo famiye adoptive niyongera kuduha amakuru nayo twabonaga rimwe mu mwaka arahagarara none ndabandikira ese ko noneho nta makuru mukiduha umwana muracyari kumwe nawe atoya yagiye kwibana ni mature enough yagiye kwibana afite uko abaho ubwo n'ubuzima bwe buri prive ntawe ubwivangamo
agasaro kaburaga kabonetse
twakoze ubushakashatsi ndetse abana bahujwe n'ijwi ry'Amerika barimo imfura ya Gasaro Kaburaga Marceline François na Gabi Iyakaremye bombi baba mu Bubiligi baradufashije cyane François Bizimana naramubonye turavugana amubwira ko afite umuryango mu Rwanda harimo n'umubyeyi we kandi bari baramubwiye ko bose bitabye Imana ari mu kiganiro Agasaro Kaburaga turagenda buhoro dusemura mukurikire mwumve ibyishimo by'umubyeyi ubonye umwana we nyuma y'imyaka 30 Allo
Yego
Ni Musabuwera tuvugana
Samuwera
Na mama wawe muri kumwe
Muri kumwe
Ndi kumwe na François ari hano kuri telefone arakumva ndabasemurira François ari hano arakumva mbwira icyo ushaka kumubwira n'icyo umushakira hanyuma mubwire
nyimbaje no gushima Imana kubera ko twongeye kumva izi z'umwana wacu twari twararunze ndabishimira Imana
niwe mukuru
njye mukuru ni uwa gatatu kuri njyewe
arabajije ati mfite abavandimwe bangahe mu muryango
abavandimwe n'abana
umunani d'accord tout le monde va bien
ati bose baraho bameze neza
baraho bameze neza
et donc le papa il est plus là il existe plus il est plus de ce monde
arabajije ati papa wanjye se we aracyariho cyangwa se yitabye Imana
papa yarapfuye
d'accord ok mais ils sont tous deux du Rwanda parce que moi j'ai jamais su vraiment où j'étais du Rwanda en fait on met toujours sur mes cartes d'identité Kigali mais je sais même pas où je suis le village ou quoi
arabaje ati mbese bundi nkomoka hehe ati kuko kundanga muntu yange bandikaho ko nkomoka Kigali ariko se nkomoka kuhe musuzi nkomoka hehe
akomoka mu cyaho za Kisizumba ariko ubundi Gicumbi na karere ka Gicumbi mu ntara ya Majyaruguru umurenge ni Kaniga akagari na Akaga Soma ubu niko byanditse n'ubu niko barije
d'accord ok oui c'est ce que j'avais comme information qui ont bien effectivement mais voilà donc je sais pas si tu leur as dit mais enfin voilà moi j'ai 36 ans c'est vrai que c'est un peu bizarre comme situation mais je suis content que tout le monde va bien entre guillemets et je suis content vraiment que tout le monde va bien. Mais c'est vrai que moi, j'ai grandi avec d'autres codes et voilà, je suis content de ce moment, de cet échange.
Arambwiye ngo babwire yuko ubu ngubu afite imyaka 36 akaba yarakuriye mu Bubiligi mu gihugu cyamureze kikamuha uburere
bwiza kandi bumushimishije ati kino giye kiranshimije cyane kumenya yuko muri aho ngaho ko muri hoko mumeze neza ati nibyo nifuzaga kubabwira ya tamama kivudre aussi to dire bonjour
oui pas de problème je suis prêt
muhe telefone amuvugisha muramutse
bonjour
En tout cas, oui, si vos recherches sont bonnes, apparemment, donc oui, c'est bien moi. Alors, vous êtes une idée de Ati nakoze ibiganiro byinshi mu Bubiligi ku maradiyo na televiziyone reka abantu guteka ati ubu ngubu rero mfasha n'abana abantu bakiri batoya kurenga ubumuga bagendana nabwo kugira ngo babukuremo ingufu nk'uko nabikoze ati magingo ya mfite ibigo bibiri nyobora ibigo by'ubucuruzi ati mfasha n'abantu babacuruzi nkabahawa ibitekerezo nkabagira inama kugira ngo bashobore kunguka ati rero meze neza rwose ngatekanye Et ta maman voulait savoir aussi si tu envisages d'aller au Rwanda dans les prochains jours. Maman wawe yari yabajije niba hari umugambi waba ufite wo kuzajya mu Rwanda mu minsi iri imbere.
Comme je te l'ai évoqué, moi je mon but n'est pas de faire de mal à personne mais là j'ai pas trop
avuze yuko ubu ngubu yakuranye ibindi bitekerezo ati u Rwanda naruvuyemo mfite imyaka ine ntabwo nduzi ni igihugu kuri jyewe cy'amahanga ni naruzamo rero nzabanje kurusura nzabanje kureba uko rumeze namye yuko Perezida Kagame yarwubatse yarugize neza ati nzabanje kureba niba hari icyo narumaramo nanjye kugira ngo nshoremo imari ati ariko nzabanje rwose nk'umuntu umeze nka mukerarugendo ati nabonye hoteli twa Radisson Blue ubwo niyo ngeyo iri hafi ya Convention Center ati rero nzagera rwose meze nk'umuntu w'umukerarugendo ntabwo nzabanje kureba abantu ati birumvikana ubu ngubu nkeneye kubanza gutekereza ku byo umunkoreye uyu munsi ngomba kubitekerezaho ati rero nimba nzaza mu Rwanda mu myaka ibiri cyangwa mu myaka itanu ntabwo mbizi igihe nikigera ngo tuzaba tureba
Ouais, moi j'étais le seul à avoir été adopté. En fait, j'ai jamais compris cette histoire de. Enfin, pourquoi on m'a mis à l'adoption en fait.
Mubyeyi, ni wowe ikibaza aravuze ati ntabwo nigeze menya impamvu yewe bantanze kugira ngo nge kugererwa iburayi ati mwantangiye iki
Mwamutanze nagiye hari ya kuri santarare ngiye kumuvuza bwa mbere mu gihe abantu abazungu bo kuri santarare abapadi fotora maze naye bafotora uko ameze ubwo rero baje kuza baraza banjye basanga iwanjye mu ubwo rero baramufotora bagira iki nubwo babwira se we munamba aherekeze yicaye iwanjye umwanya munini ubwo rero bavuga ngo bagiye kumujyana i Kigali ngo bari gufata indege bamujyana iyo ngiyo no kumuvuza njyewe ntabwo ndi umushoboye
Ibyo ngibyo byabaye umunsi umwe baje umunsi umwe bamutwara uwo munsi
Barutse uwo munsi baje bataramye wanje kumugo
baramujyana batarabateguje
oya bari babiteguje ahubwo bandeshaza direse abagira iki batubwiye munabwo turi umurere mutumushobore mu birabi n'ubwo byari kumugongo umuzaza kumuvuna ngo bimwice munazo
d'accord ok je vois l'histoire mais tu peux le remercier hein, parce que ça m'a sauvé la vie et je sais que je suis en vie et je marche bien grâce à cette décision donc c'est peut-être le plus beau des cadeaux qu'on m'a fait en fait.
Arambiye ngo nimbabwire yuko ni wowe mubyeyi abwira ngo nimbabwire yuko icyemezo mwafashe cyo kumuhereza kwivuza Iburayi Karikiza ati ndakibashimira kubira ko mwarokoye ubuzima bwanjye ati kuba ndiho nkaba nkora nigenga ati ni ikintu nzakomeza kubaho ntekereza ko ikintu mwakoze icyangiriye akamaro ati ndabibashimira
ikindi ni uko twamwifurije isa n'ihirwe na karibu mu Rwanda wenda tukazamubona amaso ku maso n'umubyeyi we akiriho wose Imana ishimwe naho bigeze n'ibindi tuzabibona naho tuzamubona
j'imagine et mais c'est une décision que je dois prendre quand je le sentirai mais ça n'empêche que on peut leur donner mon je sais pas si une connexion internet
aravuze ati igitekerezo cyo kuzaza mu Rwanda nzagifata igihe nikigera nzababwira atari ko ubahe adresse yanjye nkoresha ubahe telefone zanjye bazampamagare ati nshobora no kuzabuherereza amafoto ati nabo bavandimwe banjye niba hari ushaka kumvugisha niba hari ushaka hari ugize icyo akenera ati namufasha ati ndi umuntu uzi kwirwanaho mfite abantu benshi tuziranye hirya no hino ati nzabafasha uko nshoboye nk'umuryango ijambo avuze bwa nyuma ravuze ati birumvikana muri kano kanya sinzi ukuntu navuga uko ibintu byakiriye sinavuga ko ntishimye sinavuga ko nishimye ati kubera yuko iyo nza kuba mfite iyo mbimenya mfite imyaka 8 ati birumvikana ko nari kubyakira ku buryo butandukanye ati ubu ngubu ndi umugabo mukuru w'imyaka 36 mfite abakozi nkoresha ati ndetse n'umwaka utaha ndashaka kuziyandikisha nkazaba umudepite ku rwego rw'Uburayi ati rero ntabwo byoroshye kugira ngo mvuge ngo nakora iki ati ubuzima bwanjye buri hano ati bwo rero birumvikana ko ngomba kubitwara buhoro ati ndaza no kubiganiraho n'umufasha wanjye mbimubwire ati ubwo rero bizagenda biza buhoro buhoro ati umukungu ko bikwiye kwakirwa ariko yari nayo natangiye ashimira cyane ijwi rya Amerika avuga ati ndabashimira kuba mwarakoze kino gikorwa cyo kuduhuza ati cyane cyane yuko bari barambwiye yuko ababyeyi banjye batakiriho ati kuba rero menye yuko muriho mukaba muri amahoro nicyo cyangombwa kuri jyewe no kuri mwebwe ndagushimye cyane Musabwera Penina waje hano mu kiganiro ijwi rya Amerika ushaka umuvandimwe wawe François Bizimana Servilien Kamuntu ukaba umubonye nyuma y'igihe gito cyane nshimire n'umubyeyi wawe wemeye kuza mu kiganiro kugira ngo ahure n'umuhungu we nshimire na musaza wawe cyo muhangi nawe waduhaye amakuru yatumye dushobora kumugeraho nongeye kubashimira mwese mwadufaje kugira ngo kino gikorwa gitungane iri nijwi rya Amerika y'ikiganiro agasaro kaburaga amahoro y'Imana
Shaka gasaro kawe muzakabona
maze rero
Shaka gasaro kawe muzakabona
wiki kintegeye
Shaka gasaro kawe muzakabona Shaka gasaro kawe muzakabona
Umufaransa kazi ukomoka mu Rwanda Maria Mutuyimana yaje mu kiganiro agasaro kabura gashakisha umuryango ikigaragara nuko yavukiye muri commune Rukara hahoze ari muri prefecture ya Kibungo ubu ni mu ntara y'Iburasirazuba yitwa Mukankuba ndashobora no kuba ni nyirakuru ariko se ntazwi. Icyemezo cy'amavuko cyashyizweho umukono na Ministre Jean Mpambara wakiraga amafaranga ya komine n'inkura ya Jean Claude. Nta makuru menshi afite uretse ko impapuro zigaragaza ko yabonye ababyeyi bamurera mu Faransa aturutse mu kigo cy'imfubyi cy'Imasaka. Urupapuro rwemeje ko ashobora kuva mu gihugu agahabwa abandi babyeyi rwashyizweho umukono na Dr Placide Ngendahayo wari umunyamabanga mukuru wa Croix Rouge y'u Rwanda ahagarariye Dr François Xavier Nsengumuremyi wayoboraga uwo muryango. Umuntu wese utuye I Rukara waba yarakoze muri centre nutritionnel ikigo mbonezamirire cy'I Rukara cyangwa se wakoze mu kigo cy'imfubyi cy'Imasaka wibuka umwana witwa Maria Mutuyimana yahamagara ijwi ry'Amerika agasaro ka Buraga.
Agasaro ka Buraga.
Mu ntangiriro z'uku kwezi umwana w'umukobwa yaje mu kiganiro agasaro ka Buraga ashaka ababyeyi bamureze kugira ngo azabambike ikamba ribakwiye mu kanya turabahuza. Ariko tubanze tujye muri Congo Brazzaville ndakira Petro Celestine Mazimpaka umaze imyaka hafi 20 ataza amakuru ya murumuna we.
Shaka mujyambere Simioni.
Yego, mwatandukanye ryari?
Twatandukanye muri 1996 mu gihe amakambi ya mbere yasenyutse.
Icyo gihe mwari mu yihe nkambi?
Twari turi mu nkambi ya Kashusha.
Hanyuma mujyambere we anyura ukwe nawe unyura ukwawe?
Nanjye nyura ukwanjye.
Ikuva icyo gihe ntabwo mwongeye kuvugana?
Twaje kongera kuvugana mu 2007 ubwo yarasubiye mu Rwanda.
Yego.
Yaje kongera kusohoka mu Rwanda mu 2009 yerekeza mu Bugande. Aha bigeze mu Bugande nabwo byaje sinzi uko byaje kumugekera. Nyuma noneho njya kumwumva muri Kenya.
Mhm.
Mu nkambi yambwiraga ko yerekera nko ku mupaka wa Sudani.
Yego.
Iyo nkambi ikaba ngo yayibonagamo n'Abasomali. Ubwo kuva icyo gihe kordone yari yampaye twavuganiragaho naje kuzigerageza nyuma rwose ntabwo zongeye gucamo.
Iyo nkambi igomba kuba ari nkambi ya Kakuma, niyo nkambi nini cyane iri muri ako karere. None se ntabwo kuva yageraho mu nkambi ya Kakuma ntabwo mwongeye gushobora kuvugana?
Kuva yagira mu iyo nkambi ya Kakuma amakuru ya mayambwiraga ko yigeze kugira ikibazo ubwo bari kujya mu ivuga butumwa I Nairobi. Hamwe ngo bagakora impanuka akaza kujya kwa muganga. Nyuma rero naje kujya ngerageza kujya muhamagara ko iyo nimero yari yampaye ibicemo kubera nanjye ko ndahantu mbona yerekeranye n'amatumanaho ntabwo yabitworoheye urumva ni mu byaro. Nagerageje n'uburyo namushakisha rwose ntabwo byashobotse. Ntabwo nabonye umuntu wafashe kugira ngo iyo nkambi ya Kakuma yari yampaye adresse nk'uko uri kubivuga. Wenda ngo nongere kuba nabona nk'umuntu urimo kwanga mbwira bakuru.
Abo bantu bajyanye mu ivugabutumwa I Nairobi mbere yuko bakora impanuka uzikirije basengeragamo ni iyihe izina ryayo urarizi?
Uwo mwana ni umwana wo matorero y'abadivantiste w'umunsi wa 7 yavugaga ko nyine bari boruganije iryo vugabutumwa bari bagiyemo.
Bavuye Kakuma bajya I Nairobi kuvuga ubutumwa?
Bavuye Kakuma berekeye I Nairobi.
Kuko nta muntu n'umwe wo muri iryo dini ry'abadivantiste w'umunsi wa 7 wigeze aguha amakuru ye ngo akubwire niba kiri amahoro niba yaravuye mu bitaro. Nta washoboye kuvugana nawe?
Nta muntu rwose wongeye kumpa amakuru bemeza n'ubu ntayo.
Ntabwo hazabura umunyarwanda uri na Nairobi cyangwa se uri naho ngaho ikakumuzumva ijwi rya Amerika ngo amenye Simeone mujyambere? Mbese maze impaka wambwiraga ko muri 1997 yasubiye mu Rwanda. Mu Rwanda mwa rimutuye he mwakomukaga mu kahe gace ku Rwanda?
Twari dutuye mu karere ka Butare, prefecture ya Butare muri commune Muyira.
Hari abandi bavandimwe ufite bari muri ako gace ubu ngubu ni mu ntara y'amajyepfo y'u Rwanda? Hari abandi bavandimwe uhafite ababyeyi umuryango se bahari?
Umuvandimwe wigeze kumvugisha ngeze mu buhungiro ni uwitwa Ngendahimana Isumayire.
Yego.
Yambwiraga ko ubwo yakoreraga imirimo I Butare, nari nazutuye I Kigali mu mujyi. bo abandi rero ntabwo nongeye kongera kujya mbona amakuru zose. Hari uburyo twagiye duhunga agiye butuma rimwe na rimwe n'imiryango idafite umuhe idatuzemerwa kugira ngo umushe kugirana uburyo bwo kuvugana no gusabana.
Yego,
icyo kibazo narakigize cyane.
Kutabasha kuvugana kubera itumanaho, kutagira za telefone zigezweho kugira ngo mushobore kuvugana, ibyo birumvikana ko ariko se niba hari abo wibuka bakumva muri kano kanya kugira ngo bamenye amakuru yawe, nabo bazatunyureho kugira ngo bakugezeho amakuru yabo. Uretse uwo Ngendahimana Ismaeli na Mujyambere Simeoni ushakisha, nta bandi bavandimwe bawe bari hirya no hino mu Rwanda cyangwa se bari na hariya i Butare Astrida?
Dufite abavandimwe, dufite abavandimwe, dufite umuryango wa data wacu yitwa Ezekiyashi. Twafite abana, umwana w'umuhungu twanganaga twakuranye witwaga Ntezimana Desire, abashiki be bitwaga ba Mariamu. Twari dufite imiryango yindi yari yitwa Kumuyange bitwaga ba Shunguyika Jerome. Shunguyika Jerome ndumva yarize muri Ecole de Lettres Save aza kuharangiriza, ubwo namusize nawe mu Rwanda. Mbese twari dufite imiryango yagutse Venuste, nzakomeza kujya mbaganiriza.
Yego,
kugira ngo tujye tugenda duhana amakuru n'ibivundira.
Rwose hano ku ijwi ry'Amerika dushimishwa no kubaha ijambo, dushimishwa no guha ijambo abatarifite, dushimishwa no guhuza imiryango. Ubwo rero igihe cyose mwadukenerera mukaduhamagara, ndizera yuko kandi asaba cyane kugira ngo murumuna wawe Mujyambere Simeoni abe akira amahoro. Ndasaba cyane kugira ngo niba ngombwa abe atakiri mu nkambi ya Kakuma ari nk'i Nairobi cyangwa se mu wundi mujyi cyangwa mu kindi gihugu afite n'icyakora akazumva kumushaka. Niba kumva muri kano kanya ndabizi uravuga uti murumuna wanjye ndagushaka, ariko hari icyo ushaka kumubwira kimubwire. Ufite umunota umwe, nkunda gutanga umunota umwe wowe uruwibura Zaville n'uje mu kibwambere uje mu kiganiro.
Ufasha abantu benshi.
Yego,
murumuna wanjye icyo namubwira nuko Imana icyo yageneye umuntu byanze bikunze ava ku isi aruka kibonye. Kandi uko Imana yadusize ku isi igashaka ko tuyibaho, namusabira kugira ngo azajye ayisunga cyane kugira ngo niba ngombwa tuzongere kubonana. Numva nayo magambo nibwo butumwa namuha, kwishyirwa uko Imana cyane kuyanategereza amasezerano yayo.
Ubutumwa bwiza rwose, kandi ndahamya nkomeje yuko Imana yumva amasengesho yawe. Maze impaka Petro Celestine, ndagushimiye cyane kuba wizeye ijwi rya Amerika. Umbwiye ko ndaho ngahe Brazzaville mukunda kumva ijwi rya Amerika?
Nkunda kugukurikira cyane, nagiye numva abantu fasha bakunda kugusabira n'umugisha ku Mana, nanjye nkaba nawe kwifuriza Venuste.
Urakoze cyane, nanjye nkwifurije amahoro y'Imana. Ngaho rero ukomere, tuzongera tuvugane bishobotse. Nguhuza na murumuna wawe Mujyambere Simeoni, ushobora kuba uri Kenya. Namwe mukomere.
Shaka gasaro kawe muzakabona,
maze rero
shaka gasaro kawe muzakabona, wiki kintegeye shaka gasaro kawe muzakabona, shaka gasaro kawe muzakabona.
Mu ntangiriro z'uku kwezi nakiriye umwana washyizwe mu kigo cy'impfubyi i Kabgayi ari uruhinja, ababyeyi be bamaze kwicwa muri 1994. Hari ababyeyi bahamukuye baramurera baramukunda, baje gutandukana, ariko Uwizerwa Beatrice akomeza kubashaka. Atuye mu karere ka Kayonza, umurenge wa Mukarange, akagari ka Nyagatovu, umudugudu wa Gatagara. Dore uko yavugaga icyo bashakira.
Mbere igihe ndashaka umugabo, nkora ubukwe, nshaka umuntu mbere umubyeyi ndamubura, nari ndi umwana mbese ubayeho nigunze, nshaka umuntu washyigikira ndamubura. Ndavuga ati ariko naribi abana twiganye ni bo bamperekeje, nizo nshuti nari mfite. Ababyeyi banjye mu by'ukuri numvaga na nita nakimya niba bashaje mu by'ukuri babaye bariho abo niba nitaga ababyeyi n'ubundi barashaje babaye bakiriho ni ukuvuga ngo nawe nkihora nishije nkavuga ati koko abantu bamwe muri Austeri nako aribo abantu bambereye ababyeyi no kurusha famiye nabashije kumenya ko ntacyo yamariye ahubwo ikaba kuko naraje nsanga imitungo yanjye barayiriye bigira naho mfite mu manza ngira Imana Leta y'u Rwanda impereza abavoka baramburanira rimwe ndabitsindira ibindi ndabibura kubera bakambwira ati nukomeza kukurikirana bazakwica ndabireka maze kubireka rero ariko na n'isaha morano gisika mvuga ati famiye yandeje ese iriho ese ko niba itanariho ariko wenda bafite barumunabo sinari mbazi gusa mu bigaragara ashobora kuba nabo bari abapapa n'abamama bashobora kuba barahuye n'ibyago bya jenoside kuko bari baraje muri Austeri barankunda baravuga ati tuguma kugufata ariko narinze mpamvu icyo gihe ntarabona hari famiye yabo iza kubasura gusa najyaga numva bavuga ngo bafite ngo iwabo w'umugabo ngo yavukaga i Butare numva umugore nawe numva ngo ni za Butare cyangwa numva ni hafi wenda za Ruhango mu mujyi mu by'ukuri nta makuru afatika ya famiye zabo zizi nari nzi
none se Uwizerwa abo babyeyi ushaka uribuka amazina yabo
yego ariko ndibuka rimwe buri mubyeyi
yego papa wawe yitwaga nde uwo mupapa mwiza wakureze yitwaga nde
yitwaga Harinzi Intwari
naho mama wawe yitwaga nde uwakureze mwiza
yitwaga Heredia
dusubire ku babyeyi bakuvanye muri Orphelin Kabgayi bakakurera uwo ni Harinzi Intwari na Verediana ushakisha muri kano kanya muri kino kiganiro agasaro ka Buraga nsabe abatuye mu Ruhango bose abatuye Intongwe bashobora kuba bazi umusaza witwa Harinzi Intwari n'umufasha we Verediana ntandi zina tuzi badize umwana witwa Uwizerwa Beatrice yuko badufasha kugira ngo abo babyeyi beza tubabone tubahuze n'umwana bareze umwana bavanye muri Referenda Ikabgayi ntabwo bitinda aho muri hose aho ngaho mu Ruhango muhanahane amakuru mudufashe guhoza uyu mwana Uwizerwa Beatrice abo babyeyi bawe muri kano kanya ubuki kiganiro gitambuka bashobora kuba bari ku maradiyo bumva ijwi rya Amerika bakumva babwire ijambo rikuri ku mutima wagumanye ubibutse n'ukuntu wababuze kugira ngo bahakubere igihe washyingirwaga ariko reka mbikurekere n'ubyivugira babwire ijambo rya kuzinduye uyu munsi n'icyo bashakira
babyeyi beza n'ukuri ndabakunda Imana ifashe mu mukiriho kinanisaha nahoraga nifuzaho n'ibindi ariko mfite icyizere kandi mfite icyizere ko muriho aho muri mwakoze igikorwa cy'urukundo mwamitsemo mu bana bose babaga muri Austeri na mbuga ngo uko mwumvira mutarambyayi mbere ababyeyi na n'isaha ku mutima numva muri ababyeyi banjye aho byinshi mwankoreye mwarihanganaga mukanshakira nizo nanywa neza mukamfata neza mwaramwishirije nankoreye byinshi n'ubundi numva mama wanjye na papa wanjye yari kunkorera byabaye ngombwa rero ko mbambika ikamba rye akigeye ndabaguru birambabaza na n'icyaha murabi kigongo k'umutima muranagahinda ko ndababona ko nabafite afite imana yo mu ijuru ndabizi izaduhuza ndabakunda cyane kuva muri iyo myaka mwandeze guturuka mu myaka abanza igera muri itanu cyangwa itandatu kugeza ku myaka icyenda yose narabakunze kandi cyane abakunda cyane ni ukuri aho muri niba muri kunyumva mumfashe mwumve ko turi kumwe ku mutima ndabakunda icyo mbifuzaho ni ukubabona nahizaje ndabashimira nanjye nkabereka urukundo rw'umwana wanyu mwambere ababyeyi b'indashyikirwa ndabakunda cyane ndabakunda kugeza Yesu ndacyabakunda niyo byanga ngo tuko tudahura muri ubu buzima n'ahandi ni ijuru ndabizi tuzijyana kandi ndashimiye n'imana itagihoye bamera umugisha ndabakunda cyane na famiye zanyu muturuka muri ndamugize mukizifite abo mwamugize bose ubwo ndabakunda rwose bumve ko umwana umwuzukuru wabo cyangwa umwana wabo ntihari kandi mbashimira igikorwa mwankoreye guturuka nyuma guturuka 94 kugeza 2022 ndabakunda cyane
Uwizerwa Beatrice komera urwo rukundo urugumane uruhorane ndizera yuko ababyeyi bawe hanje ntwari na Verediana bakunvise ndasaba cyane kugira ngo uzahure nabo vuba kandi tuzabigufasha mu nkuko bisanzwe ngaho rero ndagushimiye cyane kandi ndagukomeza nkwifurije amahoro y'Imana
murakoze cyane namwe murakoze Imana igiraho umugisha n'ukuri muri ababyeyi beza ni byinshi mudukorera nagiye mu biganiro byanyu bikandi waka ni ukuri Imana igibaho umugisha pe muri gashyikirwa muri ababyeyi bungirije Imana ni ukuri murakoze cyane akazi mukora Imana ikabahera n'umugisha n'amahirwe mu byo mukora muri byose kuko muhuza imiryango yaburanye mugafasha abana bakomeretse mugafasha ababyeyi bakomeretse ni ukuri muri gashyikirwa Imana ibaho umugisha
urakoze cyane Iganiro kimaze gutambuka umwe mu bambasaderi b'ijwi rya Amerika Jean-Pierre Nicola utuye mu gihugu cya Finland yaraduhamagaye adufasha gushakira Uwizerwa ababyeyi bamureze aribo hari ndi ntwari na Verediana Nyirahategeka Imana dore uko bakiriye amagambo y'umwana wabo
Ndacyumvise muvane ndacyumvise rwose uvaga ndanje kanyishe uwo mwana marere arize natwe turimo kuyarira
uwo mwana mwamumenye mwebwe mwamureze
twamumenye ubwo nayo ndimo ndeba n'udufoto twe
yego
ndadufite rwose ndamwibuka cyane Uwizeye Imana wacu turamuzi
kuva baza bakamutwara mwamureraga mumukunda mumukamishiriza mu mwaramukize mu ishuri birumvikana byabaye ikintu gikomeye kuri mwebwe ababyeyi mwamukundaga mwaramureze kuva ari uruhinja kuba baramutwaye mwabifashe mute nk'ababyeyi
rwose reka nkubwize ukuri cyaratubabaje cyane cyane dore ko banamutwara ntabwo nyine yari ntabwo twari turi kumwe
yego
ubwo yavuye mu murima avuye guhinga ahinguriye asanga umwana bamujyanye amarira yarize nk'iminsi nk'itatu sinabona uko nyakubwira njyewe burya bakaba hari ntabwo bapfa kugaragaza amarira ariko twateze agahinda rwose gakomeye
birumvikana no mu magambo y'umwana aravuga ati nibo babyeyi narinzi nibo babyeyi bandeze kandi nagiye mu muryango nitaga uwanjye nawo mpagirira ibibazo nawo ndabashaka ndababura ariko cyane cyane ikintu numvise mu magambo ye nk'uko bivuga urukundo mwamuhaye uwo mubyeyi yita mama Verediana nawe ndaza kumuvugisha mu kanya yita mama avuga ati bambere ababyeyi umubyeyi ndabashuhuje cyane
muraho
mukomere mbazaniye inkuru nziza y'umwana wanyu mukanya ndamuhamagara kugira ngo mubahe muvugane wayambwiraga ko washohoza ikintu uvuye guhinga ugasanga umwana bamutwaye nk'umubyeyi wareze umwana ari uruhinja kuba baragutwariye umwana batanakubwiye batagutegereje ngo umusezereho wabibyakiriye ute
namaze ukwezi kose ntarabasha kurya agahinda karanyishe nkatekereza Uwizeye nkababara nkihangana nyine ariko byarambabaje cyane kuko ntabwo byanshimishije
umwumvise aho umwana avuga ati icyambabaje cyane nuko ntashoboye kumenya amakuru yabo nashakaga kujyayo bakambuza atari ku gihe cyarageze ngiye gushinga urugo igihe nagombaga kwambika ababyeyi kamba ryabo ngo ndibahe bampagararire ndikura ko nta babyeyi nari mfite ndababura ati cyo ni ikintu na n'ubu ngubu kikinkomereye cyane kuba mutari muhagaze iruhande rwa Uwizerwa mwareze nabyo nk'ubu ndibwo mubimenya yuko yashatse araza kubibwirira ariko se byo nabyo kwa mubimenye bigomba kuba bibakoza ahantu nk'ababyeyi hari ndi ntwari wowe ni wowe ari kwakira inkwano ni wowe wari kubwirwa amajambo ni wowe ari kwambikwa ingofero ya kibyeyi ugahabwa inkoni n'inkuyo kuba ibyo byo bitarabaye ku mwana wareza uruhinja byo ubifatute umbwire nk'umubyeyi ariko ndashyira imbere cyane urukundo kubera ko kuri gye rusumba byose
urukundo ndarufite kuko ndo umukirisa nkuko bivuze kandi rwose urukundo narugeze na mbere hose abana tujya kubazana twara abashagaga twari tubakunze ndetse rwose impamvu nanabatanze nyina wabo adahari mu rugo byari byaratewe n'amasezerano basinyishije bavuga ko imiryango yabo niramuka ibonetse nzabatanga abana nta mananiza niyo mpamvu rero nabarekuye nyina adahari yaraje ndabimubwira ariko ibyo ngibyo byatubabaje kuko twumvaga nyina ari nko kugusha ishyano ari ukugusha ibara kubona abana twareze tuzi ngo tuzabashyira mu mashuri bige bakure tuba umukobwa tumushyingire yari kumwe n'umuhungu niba ari musaza we witwaga Ndahayo rwose byaratubabaje wongere ngo byaratubabaje kugeza na mugingo n'uyu ngeze gutekereza kujya ishyogwe aho twakuye ngo mbonane na Karitasi ariko abakozi baho bari bahari dusanga simbazi urumva agahinda kari kenshi nk'uko umwana wacu ababaye natwe byaratubabaje pe
ariko se noneho ubu ngubu kuba yaje hano mu kiganiro agasaro kabura gati nimumfashe mbona abo babyeyi mbumvishije amagambo ye ikiganiro muracyumvise kuba umwana mwareze nyuma y'imyaka ingana gutya 21 ahaguruka akavuga ati ntabwo nzicara ngo ntekane ntabonye aba babyeyi mwebwe ubu ngubu mu mutima wanyu mumeze gute Verediana umukecuru umubyeyi urumva umeze ute
ngo
kuvugana
no namubona
ntabwo
bifasha cyane kandi amutse mubona kandi ndishimye
noneho rero gumaho ngaho kuri telefone reka nsabe bamumpamagarire hanyuma nibamumpa nawe bino byishimo tubisangire muri kano kanya guma kuri telefone reka ndebe ko namubona. Allo?
Allo?
Oui, Beatrice amakuru yawe?
Ni meza.
Urakoze cyane nkuko rero wari wabyifuje mu kiganiro gasoro kaburaga cyo kuri iki cyumweru uvuga uti nshakira ababyeyi bawe ndababonye mbafite hano kuri telefone reka mpere ku babyeyi nibo mpe inde ya bukuru bagusuhuze bifuje kukubona ari umubyeyi wawe umumama wawe n'umupapa wawe bari kumwe rwose babyeyi umwana wanyu nguyu mwana dore ababyeyi bawe hari ndi ntware umukobwa wawe nguyu
karame muraho neza papa mwiza
nukuri murakoze cyane Imana irakoze Imana ihabwe icyubahiro nari nagize agahinda baba wa mubyeyi waje kudutwara mu rugo yaradutwaye nyuma nza kumubwira ati se wamaye adresse z'ahantu twabaga arazinyima bambere abana babi kandi byitwa ngo nawo kwa papa turababara nge na James turababara cyane pe ariko nyine ngiye cyane cyane nkakomeza gushishikara abana twiganaga seconde nkirwa mbabaza niba mu ruhango bahazi uwo mbaje wese akamenya wenda mu mujyi ariko ahandi nahamenye nuko nza kugira aho agahinda karanyica ndihangana ndavuga ati ariko Imana yo mwijirira bizi byanga bikonda tuzabonana nahoraga numva mfite icyizere mu mutima wanjye ko nzababona
wize muraho
muraho neza mama
yego muraho cyane
yego turaho tumeze neza
none tuwatanye mu kamwana wa
yewe ndacyabibuka n'ukuri pe mwambera ababyeyi beza nahoraga ndakana gakora amafuta ariko mukankunda umva na bahara hawa mama waje kudutwara aho ngaho yambereye umwana mubi nka kadresse ngo ngaruke mbashaka yarazinyima ariko nkomeza gukura mfite igishyika ndavuga ngo byanga bikunda nzabashakisha mbabone ariko rwose ndacyabibuka umutima ndumva nkibibuka wenda ariko ntago mwahindutse ndabizi
turacyari babanje
n'ukuri pe mutima mwimwagiraga imitima myiza umwari ababyeyi beza kandi n'ukuri imana nahoraga mbasabira umugisha imana ikomeze ibamera umugisha nageze igihe nkora n'ubukwe ndabashakisha ndababura ariko ngeraho ndavuga ati imana nta kundi ubwo niko wabishatse ariko ndavuga nahoraga mbwira n'umugabo ati rwose hari n'uguzi ko ndi imfubyi ariko hari ababyeyi nyifite bakiriho hari ababyeyi bakiriho rwose ndacyabakeneye
uwizerwa icyo wasabye ndagishohoje wasabye kugushakira ababyeyi ndabikoze babyeyi beza mwambwiye yuko namwe mwarimu maze imyaka yose 20 numwe umwana wanyu mu mushaka nagira ngo nkubwire cyane cyane wowe uwizerwa uzi neza ko bakujyanye mama wawe yagiye guhinga dahari akugahinda kamaranye igihe kirekire warambwiye uti icyabanyereka ngo nzabambike ikamba ry'ababyeyi ubwo rero iryo kamba witeguye kurijyana intungwe uzajya kubareba uzaribaha vuba bivugira hano kukiganira gasero kaburaga
nzaribaha rwose umutima wanjye ukeye nzashaka n'abavandimwe imfubyi twareranwe zose nanizo nita abavandimwe banjye mbabwiye bamerekeze bashagare mugabo wanjye agiye kunywa buri umuntu aho inkwano rwose babyeyi banjye mukadata nageze muri za famiye baje kunwara mbona mukadata ntigeze ambera umubyeyi nkuko mwambereye ababyeyi na waracyariho ariko naramubwiye ati nzarinda mfanye umugayo ariko wenda imana izama umutima mumubabarire ariko mwebwe muri ababyeyi banje kuko naje kumenya makuru menye yuko mama na papa bapfuye batakiriho ariko ndavuga ati nubwo menye makuru ko batakiriho ariko mfite abandi babyeyi ku mutima baje bakanshaka muri Orfena bakankunda bakankundirana n'umuvandimwe wanjye mbese nahoraga mbizirikana nigeze no kubwira musaza wanjye nawe yaje kwiga aho ngaho yigaga mu burasirazuba nkajya mubwira ati ariko ko wigana n'abana b'iyo ngo nta kuntu wakwihangana ukajya ubaririza wenda abana mwigana ko bamenya amakuru yenda y'abantu bo mu ruhango akambwira ati ndabaririza nkabibura nkamubwira ati ariko nge ntago nicaye uko biri kose ubwo naje kugera munange mu burasirazuba nza kuhicara numva ikiganiro agasaro kavuze ndagikurikira nkigera ndi mu nzu mbwira umutware ati ariko rero numvishije ikiganiro agasaro kavuze numva ni ikiganiro ano gihuze imiryango yaburanye nge ndumva byanga yunaga nanjye nazatanga igitekerezo rwose nanjye nkakwereka ababyeyi banjye nanjye ukabashimisha nk'uko nanjye nshimisha umuryango wawe arambwira ati nta kibazo rwose niba wabonye ko bishoboka niba wumvishije yuko bafasha abantu bakabona babo nanjye nubabona nzagushyigikira kandi nzaguhagararira tunabasure nawe mbese ugire umuryango nahoraga mfite ipfunwe twagira n'ahantu habaye ibirori bakambwira nkavuga ati se bari abarambwira iki bo bafite ba mama wabo bafite ba papa wabo naho njya nkambwira ati naho njye ibirori witwa wijyaneyo ndasigara mu rugo nsigarana abana rwose babyeyi beza nanjye ubu najya mbabwiye ko nabaye umuntu mukuru nubwo imitima yacu iba yarasubiye inyuma tukomeza kuba abana kubera guhangayika kubera ibibazo twagiye duhura nabyo ariko turishima tukishima ariko tukagiye tukumva ko dufite ibikomere by'uko twabuze ababyeyi bacu nkaho cyane muri cyane nkamwe mama mwaratubaye hafi cyane ubu nanjye mfite abana babiri umukuru afite imyaka 9 umuto yafite agiye umwaka n'igice agiye kuzuza 2 ubwo rero ndashaka kuza kubereka nanjye abuzukuru banjye noneho na abuzukuru banyu aribo bana banjye mukababera mbese abanyogokuru na basogokuru nanjye nkabwira abana banjye ati bana banjye ngaba ababyeyi banjye nibo mugomba kujya muza mugakina mu mbuga kwa nyogokuru nanjye nkicara mvuga ko mfite papa na mama nkumva ko ubu ngubu n'abari bazi ko ndi imfubyi ndetse mbabwira ko nabonye ababyeyi
babyeyi uyu mwana muramubwira iki namwe nimufata akanya mu musubize kuri ayo magambo meza ababwiye
urakoze mwana wanjye bose utumaze umubabaro utumaze agahinda uziko nabujya twakoreraga ariko n'abana dufite na n'ubu ngubu nuko turi nuko tubayeho ariko umutima wacu wabategerezagaho umwendi we na ndahayo tukabashakisha umutima wacu mu masengesho none tuzamuye amaboko hejuru dushima imana nkuko tubashije kubabona bose mu kanya nari ndimo ndeba udufoto twanyu ariko agahinda ubungubu ni kenshi n'ibyo kurya byatunaniye ni ukuri kubera amarira y'ibyishimo mbega turayafite mukomere bana bacu kandi muhabwe imigisha niyo mu ijuru natwe turabasabira umunsi nijoro kandi amaso ku maso rwose twizeye ko tuzatinda tukahabona tutaranapfa.
Oya nta gutinda imukanya ubu ngubu iki kiganiro kirangiye umwana ndahita muha telefone yanyu kugira ngo abahamagare muganire mu gikari mushirane rukumbuzi muvugane igihe muzahurira hano kwari kwijwi rya Amerika nagira ngo nongere bashimira impere kuri wowe uwizerwa waje mu kiganiro gasaro kaburaga kwijwi rya Amerika utwizeye uvuga uti ni mumfashe kandi kuko numufashe wawe yari yabikwemereye ariko ndagira ngo ngushimire by'umwihariko wowe mubyeyi Verediana n'umutware wawe harinda intwari urwo rukundo mwagize ndabashimira kubera yuko izo mpfubyi mwafashe mu kazirera mu kazi kundana n'umukaba muvuga muti muri abana bacu nimugaruke mu ruhongore mwarereye u Rwanda mwarereye Imana ndabashimiye cyane mbikuye ku mutima. Mwese rero kuba mwaje mu kiganiro gasaro kaburaga mbaragije Nyagasani ndabashimiye kandi muhorane Imana.
Ni ukuri namwe murakoze cyane nkawe uri umupapa mwiza wabashije kuduhuza kuba warabashije kudushakira umuryango twaba tuwubonye. Ni ukuri Imana iguha umugisha nabo mukora mwese Imana ibaha umugisha muri ababyeyi beza umutima mugira ni mwiza mukora igikorwa cy'urukundo kandi ni ukuri buri wese yakwishimira. Ni ukuri Imana igikomeza ibaha umugisha mu byo mukora byose. Ubwo tuzongera kwishima neza twongeye guhura na abo babyeyi turi kumwe twese dushimire Imana turi kumwe hamwe. Nge sinzi icyo naguhemba.
Uzansabire gusa uzajye unsabire.
Nzagusabira umugisha cyane kuko n'abihaye Imana nari nabibashyizemo byarabananiye bakambwira ati rwose ibyo bintu ubundi urabishakira iki bakanyereka ko nta sano rihari. Aho nahoraga mvuga ko ineza bahoreye byanga binoga nanjye ngomba kubashaka.
Agasaro kaburaga
turangize dushaka makuru y'umwana w'umukobwa wavuye mu rugo iwabo ahitwa Inyakizu ni mu ntara y'amajyepfo y'u Rwanda ni hafi ya paruwasi ya Cyahinda ndetse na Nyumba na Nyakibanda. Yari afite imyaka 15 aragenda ntiyagaruka. Twizeye Imana Jean ni mubyara we atuye mu karere ka Gasabo mu murenge wa Gisozi akagari ka Ruhando umudugudu wa Kamabuye niwe umurangisha.
Narindi kurangisha umwana twabuze w'umukobwa yabuze hagati ya 1992.
Uwo mwana w'umukobwa uramurangisha mupfa niki yitwa nde?
Ubwo navuga ko ari mubyara wanjye kuko mama we azinwe na papa wanjye. Nditwa Nyiraneza.
Uramurangisha yavuye mu rugo ajya he mwatandukanye mute?
Ntabwo tuzi ukuntu yagiye twebwe nyine yavuye mu rugo agenda agiye nitwije tumenyana herereye nituzi nimba ariho nituzi nimba yarapfuye n'ukurangisha nyine tukugira ngo tumenye yenda nimba yabakiriho.
Yavuye mu rugo ryari?
Hagati ya 1992.
Mwari mutuye he?
Mu murenge wa Gishamvu akarere kawe. Ya mbere yari Nyakizu ubu ngubu isigaye ari umurenge wa Gishamvu mu karere ka Huye.
Se na nyina bitwa nde?
Ise yitwa Karine Jabo Jean.
Naho nyina?
Yitwa Marita.
Bombi baracyariho?
Yego.
Uwo mwana yavuye mu rugo afite imyaka ingahe?
Bavuga ko yari afite 15.
Bavugaga nibyo bakubwiye we ntabwo umuzi?
Ugewe muzi ndi mutoya cyane ariko amakuru bampaye nyine kugira ngo mbashe kubikurikirana yari afite 15.
bakubwiye ko yavuye mu rugo ajya he hari umuntu aragiye gusura yagiye agana he
ntabwo bazame yagiye nawe
umwana w'umukobwa w'imyaka 15 ava mu rugo akagenda ababyeyi be bataza aho agiye hagashira imyaka batazi aho
aherereye yagiye yagiye abashitse nyine ntabwo bazanaherereye bararangishije nyine baramubura
bararangishije bitabaje radio Rwanda ngo barangishe babaze bumve niba uwo muntu yaboneka barangishije banyuze kuzihe nzego
mbere urabizi ko hari amaposta niyo bakoresheje nta muntu wigeze nabo nta muntu wigeze abahamakuru bandikaga nyine bashyira ku maposta yenda ko hari umuntu waba umuzi iposta nayo ikagenda yajyana ahantu hose ariko nta muntu wigeze ugira icyo ababwira ku makuru ye
ubu ngubu nyiranezi wamukwereka nubwo bwose yakuze wamumenya
abo namumenye
muri iyi myaka yose umaze i Kigali ujya ugenda ushishoza uvuga uti na nyiraneza twahura
nako nagira rwose ubu ngubu ndamutse mubonye namumenye nta kibazo
uko bamukubwiye abyiruka yabyirutse ari umwana ushaka kwigenga ushaka kutaba mu rugo bakubwiye ko yabyirutse ate
ya uko babembiye bambwiye ko adashobotse bambwiye ko uko mbega yahoraga ashaka kugenda ntiyashakaga kuguma hamwe ngo agumane n'ababyeyi yaraho nimenye yahoraga ari ashaka kugenda yari afite akaguru karekare niko nabivuga kuko yahoraga ashaka kugenda muri bene wabo ugasanga muri make ntabwo yashakaga kwicara hamwe
abana bavuye iwabo bakahungira mu mujyi aho ngaho i Kigali abenshi ba ubashatse basanga mu kahe gace bahurira he bakunda gutaramira he bagorobereza he
muri Kigali buri muntu wese abari muziwe ntabwo apfa kumenya ngara ahangaha kuko kereka iyo bahuye bakamenyana mbega bakibwirana niho bamenyana gusa bakamenya ahantu bazahurira ariko ntabwo yava mu ntara ngo ahita abonana na mwene wabo cyangwa se n'umuturanyi ngo ahita amumenya
niba Nyiraneza kumva muri kano kanya twizeye imana niba kumva wambwiye ko ari mubyara wawe mumaze imyaka myinshi mutabonana uri hano mu kiganiro Agasaro Kaburaga waje kumushakisha ariko se niki ufite ku mutima ushaka kumubwira yenda cyamugarura mu rugo nimba yari umwana ugira ubukaka ariko ubukaka butari bwiza cyane akunda kwigendera yenda abu yarakuze akaba yakumva none akagaruka mu rugo niki ushaka kumubwira cya muhumuriza cyatuma yisubiraho
ya icyo navuga cyo nuko abavandimwe biwe ababyeyi biwe tumukumbuye kandi tunamukeneye muri make turamushaka turanamukumbuye akisanga mu bandi bana yasize mbega turashaka ko yagaruka mu rugo turamukumbuye mbega urumva ko uko twabuze umuntu ntabwo tuzanari tumubonye nyine byadushimishana cyane
birumvikana byo byishimo mubitegereje ndizera yuko yumvise iyi mpuruza yanyu akamenya ko umushaka ngaho rero twize imana ndagushimiye kwa waje mu kiganiro Agasaro Kaburaga nkwifurije amahoro y'Imana
urakoze cyane
ganiro cy'uyu munsi Agasaro Kaburaga ntano kirangiriye mbashimwe mwese kuba mwadukurikiye abashaka kuza mu kiganiro mbibutse nimero muzajya mukoresha mwohereza ubutumwa bwanditse mutanga umwirondoro wanyu aho mubarizwa n'incamba cyo kumuntu mushakisha ni 00 1 2 0 2 7 3 4 6 nongere nyisubiremo 00 1 2 0 7 4 6 0 naho ubutaha mwari kumwe na Venuste nshimiye Imana